takumananso program ya Tisanthule Bible mtaya mtengo patali pomwe timamva mwa Mulungu akusanthulidwa kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso ndi ulendo ndithu wokondwesa kwambiri chifukwa matipatsa mpata ino ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika pang'ono buku ndi buku chapter ndi chapter komanso verse ndi verse tidakali mbuku la oweruza kotri kuti lero bale Osman Chilola Manda akhale akupitirira kutsogolera moweruza chapter 8 kuyambira pa verse 2 tieni tikhalire mozi nkhani yaikulu ili apa ndi zaka 49 antendere pansi pa utsogoleri wa Gideon kodi nzathuwa zidatheka motani tieni tikhalire limodzi
moni okondedwa anzanga pa ulendo ine ndakondwa kwambiri chifukwa cha inu popeza mwasankha kuti inu ndi ine tiyenderenso limodzi mu ulendo kwa tsiku lalero tsono tisananyamuke ndifuna mukumbukire kuti pa ulendo wathawu timakambirana kuchokera pa Oweruza chapter 6 kuyambira verse 36 tidalekeza chapter 7 verse lake la 25 mmene tidaona kuti Yehova akuwombola Israeli kupyolera mwa Gideon. Tsono lero ulendo wathu ukuchokera pa Oweruza chapter 8 verse lake la 1 mpaka natikalowa mu chapter 10 kulekeza verse 2 mmene tiona kuti ana a Israeli akhala pa ufulu kwa zaka 49. Ndiye pamene tiyamba chapter 8, ndifuna tiyambe ndi mawu akuti. Ichi ndicho chapter chomwe chikupitiliza nkhani ya Gideon, nkhani ya woweruza. Ndipo mmenemu tipezamo zinthu zina zikulu-zikulu zomwe zinachitika pa ntchito yomwe anagwira Gideon, yowombola ana a Israeli kwa mtundu wa Amidian. Pano ana a Israeli ali pa ufulu ndipo atukukadi ndithu. Taonani kuti Zeba ndi Tsalimuna, mafumu aku Midiani, anali atawathamangitsa wonse, kenaka ndikuwapa. Tsopano Israeli, akudalitsidwa kwa nthawi yayitali, ndipo akuyamikira kwambiri Gideon, mtsogoleri wawo, pa zimene anawachitira, kotero kuti amafuna kuti amukhazikitse kukhala mfumu yawo. Verse 22. Pamenepo anthu a Israeli, anati kwa Gideon, mutilamulile ndinu, ndi mwana wanu, ndi mdzukulu wanu, pakuti mwatipulumutsa mʼdzanja la Midiani. Tsono malinga ndi mmene taverengeramu, kwa nthawi yoyamba mmawa wa Mulungu, tikubva kuti ana a Israeli anali kufuna mfumu. Ndipo Mulungu adawawuza kuti, sanali kufuna kuti pakhale mfumu ina, monga mitundu inayo ayi. Koma pano ana a Israeli akunena mawu amenewa chifukwa chakuti Gideon ndi amene anawawombola ku ukapolo wa Amidian. Tsono Gideon ndiye munthu woyamba kulonjezedwa udindo waukulu wapamwamba wotere, koma anaukana. Koma patsogolopo tidzaona kuti Israeli adzafunitsa ndithu kukhalabe ndi mfumu yawo. Ndiye chifukwa chali uma lawo lofuna kukhala ndi mfumu, Mulungu adzawuza Samueli mmene ndiwo weruza wotsiriza komanso ndiye wokhala iye woyamba pa ndandanda wa aneneli amene anamuuza kuti adzoze mfumu ya Israeli. Ndiye pamenepo pokhala kuti oweruza nthawi imeneyi anali Samueli, ndiye pamaoneka kuti Israeli anali kukana kuti Samueli akhoze kukhala owalamulira. Koma Mulungu akuonetsa kuti iwo sanali kukana Samueli ayi, koma anali kukana Mulungu wawo popeza Samueli ndiye amene anakhazikitsidwa ndi Mulunguyo. Tsono kunena moona mtima pano, Mulungu ndiye amene amafuna kuti aziwalamulira anthu amenewa. Mwaganizo ili tikupeza kuti Mulungu amafuna kuti ulamuliro wa Israeli ukhale ufumu wochokera kwa iye Mulunguyo. Okonedwa anzanga pa ulendo, ndifuna inu muone kuti Mulungu uyu ndi amene anagwiritsa ntchito kwambiri Gideon. Koma ana a Israeli akufuna kuti Gideon ndi amene awalamulire. Ndiye akupitirira kuti samangofuna kuti Gideon yekha kuti ndiye adzawalamulire ayi, koma ngakhale mwana wake ndi mwana wa mwana wake. Ichi ndicho chitsimikizo chakuti Israeli anali kufuna ulamuliro wa munthu monga momwe zinali ndi mitundu ina yomwe inali kukhala pozungulira iwo. Tsono pano mundime yotsatirayi ndifuna muone yankho lothetsa nzeru, lothetsa kama komanso lofunika kwambiri limene Gideon anapereka. Verse 23. Koma Gideon ananena nawo, sindidzalamulira inu, ngakhale mwana wanga sadzalamulira inu, Yehova adzalamulira inu. Haleluya. Anzanga, yankho limene Gideon waperekali likusonyeza kuti tsopano waphunzira kanthu pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Takumbukirani kumene mngelo wa Mulungu adakamupeza. Iye anali kubisala kusi kwa phiri la pamalo oponderapo mphesa, imene inali njira yoopa adani a Midian kuti angamuone. Tsono potanthauzira mawu a Gideon, iye tikuona kuti pa iye yekha analibe mphamvu ndi zelo kuti agonjetse a Midian, koma anazindikira kuti ndi Mulungu amene anamusankha ndi kumukhazikitsa kuti akwaniritse cholinga chake. Ndiye ndi lingiliro ili tikupezadi kuti Gideon anali munthu wodabwitsa kwambiri. Tere ndi chifukwa chake pa Hebrews 11 verse 32 ndi 34 wolemba kunena kuti palibe nthawi yokwanira yomwe nkufotokoza zinthu zonse zimene anthu awa anachita kuphatikizapo Gideon. Koma chinthu chimodzi chodziwika bwino ndi chakuti Mulungu adautsa Gideon kuti achite ntchito yapaderadera. Tere tiphunzirapo kuti munthu wina aliyense amene Mulungu akumugwiritsa ntchito ayenera kugwiritsidwa ntchito monga momwe Mulunguyo afuna basi. Komanso tiyenera kudziwa kuti Mulungu amasankha zinthu zofooka za dziko lapansi ndizo zimene iye amazigwiritsa ntchito. Okondedwa, pakuoneka ndithu kuti Mulungu anali kusankha ndi kugwiritsa ntchito oweruza vaja amene anali ndi zofoka zawo zochita kuoneka ndithu. Ndipo izi ndicho chifukwa chake Gideon sanafuna kulandira ufumu pomwe amadziwa kuti iye anapambana chifukwa cha Mulungu. Tere pano paliphunziro lakuti palibe munthu amene ali wanzeru zake zabwino ndithu amene angafune kulandira ulemu popeza amazindikira kuti Mulungu ndiye amene ayenera kulandira ulemu. Tsono ili ndilo funso limene adafunsa Paulo pa 1 Korinto 1 verse 13 pamene adanena kuti kodi Khristu wagawika? Kodi Paulo anapachikidwa chifukwa cha inu? Kapena kodi munabatizidwa mdzina la Paulo? Tsono mawu awa ndi amene akutsindika kuti ndi Yesu yekha amene ayenera kulandira ulemu popeza ndiye anafa mmalo mwa inu ndi ine. Ndiye pamene ife tikuchita bwino mu utumiki wake wa Mulungu tiyenera kutama ndi kukondwelera mwa iyeyo. Tiyeni pano tsono tione chofoka china cha Gideon. Verse 30 mpana 31. Nakhala nawo anaamuna 72. Gideon anawabala ndi iye popeza anali nawo akazi ambiri. Ndipo mkazi wake wang'ono wokhala mu Sekemu iyeyo anamubalira mwana wamamuna namutcha dzina lake Abimeleki. Pano pali nkhani inanso yodzidzimutsa kwambiri kuti Gideon anali ndi wana wochuluka otere okwanira 72 ndi mmodzi, kunena kuti 71. Ndipo mawu amenewa akunenetsa kuti onsewa ndiwo wana anchuno mwake, kapena kunena kuti anawa ndi amene anawabala yekha. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndicho chiphena kapena kuti ndicho cholakwa chomwe chinapezeka pa moyo wa Gideon. Tsono inu mwina nkufusa kuti kodi zinatani Mulunguyo kuti agwiritse ntchito munthu wochimwa wotereyo? Ndipo chifukwa chani Mulungu adamugwiritse ntchito Gideon? Poyamba tinene kuti Gideon anatenga akazi awa ndi kuabalira wanaonsewa itatha nkhondo yowombola Aisraeli. Komabe nkhani ndiya kuti posaona izi Mulungu anamugwiritsabe ntchito? Ndiye ngakhale Mulungu anamugwiritsa ntchito sizikutanthauza kuti anali kuvomereza zomwe iye anali kuchitazo ayi. Ndipo ndi mchitidwe uwu umene unabweretsa tsoka pa ana a Israeli. Tsono chaputa chili patsogolopo ndi chimene chidzafotokozera za chinthu chimenechi. Koma nkhani ndi yakuti Mulungu sanavomereze za kukwatirana ndi amitundu ena, komanso sadawalole ana a Israeli kuti azikhala ndi akazi ambiri mbiri ayi. Kutanthauza kuti Mulungu sadathyole nthiti zonse za Adamu, koma anangothyola nthiti imodzi yokha ndipo adalenga mkazi mmodzi yekha wotchedwa Hava. Anzanga, ndifuna muone paja Abrahamu adayesera kukwatira Hagar, mdzakazi wa kwa Igiputo, koma padali mavuto ndithu akulu. Chinthu ichi Mulungu sanachivomereza. Tsono mtundu wa Israeli ndi umene unatuluka mwa Isake, mwana wa Abrahamu, pamene aluya ndi amene anatuluka mwa Ismaeli, mwana wa Abrahamu, koma kudzera mwa Hagar. Ndiye mau onsewa akungofuna kutsindika, kunena kuti Mulungu sanavomereze nchitidwe uwu. Mukhoza kuonanso kuti Mulungu sanadalitsenso zomwe anachita Solomoni pakukwatira akazambiri mbiri. Ndipo tikunenetsa kuti ndikosatheka kuti Mulungu akhoza kudalitsa chinthu china chilichonse cha mtundu umenewu lero. Ndipo zikutsimikiza kuti sangadalitsenso angakhale zimene wachita Gideoni lerosi. Tsono tisindike ndithu kuti zimene anachita Gideoni izi ndi zimene zinapangitsa kuti Israeli agawanikane pakati. Ichi ndicho chonyansa chimene chinali mmoyo wa Gideoni. Okwanidwa anzanga paulendo, chimene ndifuna kunena ndi chakuti Mulungu amafotokoza chinthu china chilichonse momwe chilili. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti ndikanakhala ine kuti ndikufotokoza za moyo wa Gideoni, ndikukhulupirira kuti mwina ndikadangofotokoza mbali imodzi yokha yabwino yokha ija ya moyo wake. Koma taonani Mulungu alibe kubisa chinthu china chilichonse, amachika poyera. Ichi ndi chimene Ambuye Yesu anali kunena pa Luka 12 verse 3 pamene adanena kuti chifukwa chake zonse zimene mwazinena mu mdima zidzamveka poyera. Ndipo chimene mwalankhula mkutu mzipinda zamkati chidzalalikidwa pa matsindwi a nyumba. Haleluya. Verse 33 mpana 35. Tikuona za chisokonezo Gideoni atamwalira. 33. Ndipo kunali atafa Gideoni, ana Israeli anabwereranso nagwadira Abaala nayesa Baala Berit mulungu wawo. Ndi ana a Israeli sanakumbukira Yehova mulungu wawo amene anawapulumutsa mdzanja la adani wawo onse pozungulira ponse. Osachitira chifundo nyumba ya Yerubala ndiye Gideoni, monga mwazokuma zonse iye anachitira Israeli. Pano tikuonanso nkhani ina imene inali kuchitika mbuyo. Israeli amati akachimwa amaperekedwa ku mtundu wina kumene amagwiritsidwa ntchito ngati akapolo. Ndiye zikawapweteka anali kulirira kwa Yehova, ndipo pamene anali kuwautsira woweruza kuti awawombole kwa adani wawo. Koma chonyansa chomwe chimachitika ndi chakuti pamene awomboledwa anali kuyiwala msangamsanga nayamba kupembedza milungu ina. Taonani kuti chinthu ichi chayambiranso pano pamene Gideoni wamwalira. Tele pano Aisraeli ayamba kupembedza mafano a Baalimu. Ndiye tikunena kuti iyi ndiyo mbiri ya ana a Israeli, ndipo momwe monso zikuchitikira ndi mbiri ya dziko lapansi lero, makamaka mu mpingo komanso mmoyo wa munthu wina aliyense masiku ano. Taonani kuti ambiri a ife tikuyenda moyo omwewo, koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu sanakhazikitse kuti ndi mmene ife tiyenera kuyendera moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tsono mwina inu nkufusa kuti ndiye tiphunzirapo chani tsono pa moyo umenewo? Yankhondera kuti pamene Israeli anapambuka pamaso pa Mulungu, poyamba anaonesesa kuti ana a Israeli sanakumbukire ndi kuona ukulu wake wa Israeli. Taonani kuti ana a Israeli sanakumbukire kuti Mulunguyu ndi amene ali nayo mphamvu yowapereka mʼmanja ya adani wawo, komanso kuwawombola kwa adaniwo. Mwa njira ina tikunena kuti Israeli anayiwala kale zachilango, komanso chifundo chomwe Mulungu anawaonetsera kwa iwo. Azanga, inu ndi ine tili mgulu lomweli lero, kodi chifukwa chani timayiwala nsanga chifundo cha Mulungu? Kachiwiri, tikuona kuti ana a Israeli sanaonetse mtima wolemekeza Gideoni ayi. Taonani kuti Gideoni anawachitira zinthu zazikulu. Uyu ndiye amene anawalanditsa manja mwa Amidiani. Ine ndikukhulupirira kuti ana Israeli anayenera kuonetsa mtima woyamika ngakhale kwa banja lake la Gideoni. Tsopano tilowa mu chapter 9 komanso 10 mene tione uchimo wachisanu ndipo kuti Abimelech ayambitsa nkhondo. Chapter 9 verse 1-37 tiona ntchito ya Abimelech mwana wa Gideon. Ndime ino tiona mwa mbiri yoyipa, mbiri yonyasa ya Abimelech mwana wa Gideon amene anabadwa kwa mdzakazi. Tsono pano ndifuna muoneretu kuti Gideon sanachite bwino kukwatira mdzakazi, popeza ndicho chimene chadzetsa vuto pakati pa Israeli tsopano. Tavani chomwe chinachitika. Verse 1. Koma Abimelech mwana wa Yerubala anaamuka ku Sikemu kwa abale a amayi wake nanena nawo ndi kwa banja lonse la nyumba ya atate wa amayi wake ndi kuti, nenanitu mmakutu mwa yeni ake onse aku Sikemu, chokomera inu nchiti akulamulireni ana amuna 72 kapena akulamulireni mwana mmodzi. Mukumbukireso kuti ine ndine wafuko lanu lanu ndi nyama yanu. Pamene babale amake anamnenera mau awa onse mmakutu aeni ake onse mseke, ndi mitima yawo inalunjika kutsara Abimelech pakuti anati ndiye mbale watu. Taonani pano tikupeza Abimelech mwana wa Gideon, iyeyu akuonetsa mtima wodzikhulupirira kwambiri. Mukumbukira kuti atate wake ndi amene anakana kukhala mfumu ya Israeli pamene Israeli yense ananenetsa kuti Gideon pamodzi ndi wana wake anayenera kuwalamulira. Tsono nkhani yonse ya Abimelech akuidziwa bwino, ndipo lero iye akunena kuti afuna akhale mfumu ya mtundu wake. Taonani iye wapita kukakopa anthu a fuko la amayi wake ndipo amuvomera kumutsatira iye. Verse 5. Ndipo anamuka ku nyumba ya atate wake ku Ofira nawapha abale wake ana a Yerubala ndiwo amuna 72 pa thanthwe limodzi. Koma Yotamu mwana wang'ono wa Yerubala anatsalako pakuti anabisala. Abimelech tampeza kuti ndiye munthu anali woyipadi malinga ndi chinthu chimene wachita kupha abale wake wonse 72 kupatula mmodzi yekha amene dzina lake ndi Yotamu. Uyu mwana uyu ndi wang'ono amene anabisala. Tere atapha abale wake amene anali ndi maganizo a atate wawo Gideon akuti Yehova ndiye mfumu yekha, iye anadziyika yekha kukhala mfumu ya Israeli. Okonedwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti munthu akadzazidwa ndi mtima wodzikweza ndi wofuna ulemu, moyo wake umatembenuka ndi kukhala mtima wachinyama cholusa. Mtima uwu sumaona za ubale, sumaona za chikondi chachibadidwe ayi, komanso mtima uwu ulibe umunthu ayi, ndipo sumasamala chinthu chimene Mulungu anachilemekeza. Lero zinthu zili chomwechi makamaka pakati pathu pamene nkhani yakulimbira na maufumu ndi maudindo ndi andale wakula kwambiri pakati pa mitima ya anthu ambiri inatembenuka ndi kufika pa mtima wa chinyama cholusa, kotero kuti samasamala za moyo wa munthu winayi. Kachiwiri, ndifuna tiganizire kwambiri mau apa Daniel chapter 4 verse 17 amene amati chitsutso ichi adachilamulira amithenga woyerawo, anachifusa nachinena kuti amoyo adziwe kuti wamwambamwamba alamulira ufumu wa anthu nawupereka kwa aliyense iye afuna nawutsira wolubukira anthu. Pano ndifuna tigwire mawawo kuti nawupereka kwa aliyense iye afuna. Tsono leronso Mulungu amachita chimodzimodzi kuti amautsa utsogoleri umene anthu afuna. Ichi ndicho chimene timava pamene mtsogoleri wabwino akhala pa mpando. Anthu amati ndi Mulungu amene wautsa mtsogoleri uyu pakati pathu. Ndiye ngati funso nkukhalapo kuti nanga mtsogoleri woyipayo amautsa ndani? Yankho likuti iye chimakhala chisankho cha wanthu ndipo Mulungu amapereka chimene anthuwo asankha. Mwanjira iyi natikunena kuti anthu amalandira mtsogoleri amene iwo afuna. Mwaishi, tikunena kuti anthu a Israeli anapeza mtsogoleri wamtundu umene amafuna kuti awalamulire. Ndipo ndifuna muone inu mmidzi kaya mumpingo koma sungakhale mdziko lanu mupeza atsogoleri amene inu eni mumawafuna.
52.
Ndipo Abimeleki anafika ku sanja nalimbana nayo nkhondo nayandikira kukhomo kwa sanja ayitenthe ndi moto. Ndipo mkazi wina anaponya mwala wamphero pamutu pa Abimeleki naphwanya bade lake. Pamenepo anayitana nsanga mnyamata wake woseza zida zake nanena naye, solola lupanga lako nundiphe. Angamanenele anthu ndikuti anamupha ndi mkazi namphyoza mnyamata wake nafa iye.
55.
Pamene amuna a Israeli anaona kuti adafa Abimeleki anamukayense kumalo kwake. Mumwemu Mulungu anambwezera Abimeleki choyipacho anachitira atate wake ndi kuwapha abale wake 72. Ndipo Mulungu anawabwezera choyipa chonse cha amuna aku Sekemu pa miti pawo. Ndipo linawagwera temberero la Yotamu mwana wa Yerubala. Pano tikuona kutha koyipa kwa moyo wa Gideoni amene anabala Abimeleki njira yosayenera. Tonani kuti Mulungu anamukweze Gideoni kuchoka ku munthu wamba ndi kufika ku munthu amene anawombola ndi kutsogolera mtundu wa Israeli kwa zaka 40. Lero ndi chinthu chomvetsa chisoni poona kuti munthu ameneyu anachita zambiri zabwino zimenezi moyo wake umalizike mwanjira iyi yoyipa. Izi zinachitika chifukwa chakuti iye anachita chinthu chimene Mulungu sanafuna ndipo sanavomerezayi. Ndipo zotsatira zake ndi nkhondo yomwe inayambika ya pa mtundu wawo. Tsopano tilowa mu chapter 10 ndipo tiwerenga verse 1 mpaka na 2. Mene tiona Tola kuti asankhidwa kukhala woweruza. Pano tikupeza dzina la chilendo. Sindidziwa ngati inu mudayamba mwalivapo mkale lonse. Ili ndi dzina linaso lomwe ndilose dziwika koma tavanisi. Verse 1. Atafa Abimeleki anauka kupulumutsa Israeli Tola mwana wa Puwa, mwana wa Dodo, munthu wa Iseka. Nakhala iye Msamiri kumapiri ya Efraim. Ndipo anaweruza Israeli zaka 23 nafa nayikidwa Msamiri. Tsono Tola ndiye munthu woweruza amene Mulungu anamuutsa Abimeleki atafa. Iyeyu anaweruza Israeli kwa zaka 23 mpaka kufikira ifa yake, ngakhale kuti sanaweruze Israeli yense mafuko 12. Ayi, iyeyo anali kuweruza mafuko akumpoto ndi kummawa kupatula mafuko a Yuda ndi Benjamini ndi Simeoni amene sanapita nawo ku nkhondo nthawi ya Gideoni. Komanso sanakhale nawo mu ulamuliro wa Abimeleki. Tsono nkhani ya Tola tikunena kuti anaweruza Israeli iyi inali nthawi yomwe panalibe mtundu wina uliwonse umene unatenga Israeli ku ukapolo. Ayi, ndiye pamene tinena kuti Tola anauka kuombola Israeli, tikutanthauza kuti iye anali kuteteza Israeli kuti asabwelere kuchipembedzo cha mafano. Tsono Tola anali mwana wa Puwa ndi wa Dodo, onse anali ochokera ku fuko la Isaka. Ndipo analamulira Israeli kwa zaka 23 kenaka anafa ndi kuyikidwa ku Samiri. Ndiye ngakhale Tola sanachite chinthu china chooneka kumaso kwa anthu, koma tikunena kuti anatsogolera ndi kulimbikitsa mtundu wa Israeli kudalira ndi kukhulupirira Yehova Mulungu wawo. Haleluya. Wokondedwa, pamene tikumaliza programu iyi, mwina anthu ena amakuonani kuti palibe chinthu china chilichonse chimene mwachita inu. Koma
kodi pakhoza kukhala umboni wokuti inu munathandizira kubweretsa mtendere pa banja lanu kaya mu mpingo mwanu komanso angakhale mdziko lanu?
Okondedwa, kwa lero tiyenitilekeze pano, koma mundilole ndisanatuluke muno kuti ndikukumbutseni inu lero kuti timasanthula Oweruza chapter 8 verse 1 mpakana takalekeza chapter 10 verse 2 mmene taona kuti ana a Israeli anakhala pa ufulu kwa zaka makumi anayi. Ambuye akudaliseni inu.
Amen.
Zikumwa kwambiri mbale ya Osman Chilola Manda potsogolera ku Oweruza chapter 8 nambira verse 2 nalowanso chapter 9 komanso chapter 10 tamva zambiri za ana Israeli kukhala antendere kwa zaka 40 zaka makumi anayi pa mtendere pansi pa utsogoleri wa Gideon. Kodi zimenezi zidatika bwanji? Ndikuwa tadalitsika ndizo mwiramva lero mu programu iyi. Amene matitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda amene abwerenso mu programu yathu yotsatira kuti adzapitirize pomwe talekezera ndipo tidzakhala tikulowa mu chapter 10 chomwecho koma zambira verse 3. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi makera awa potilembera makalata anu ku tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Kutheka kuti mulinde manga mufuna mtatumiza SMS tidziwitseni potilembera komwenso mukulembera potumiza SMS iyo ku 083-500-222 083-500-222. Ndi manga zanu nzofunikira kwambiri kandi umboni umene ukulemba pa SMS kapena utidziwitsa kuti programu kuimva bwanji kudalitsani bwanji tidziwitseni potilembera SMS ku 083-500-222. Ambuye akudalitseni pomwe mulingaliranso zomwe mwamva komanso kuphunzira mu programu ya lero.